yeah. A hyper-AIDS crisis, boy. Brian K, the drama boy. Yeah, we all dancing on his wife. Na 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 na. DJ Tutera Kakeshongolo. Uwe tuyetu silente okolo. Kama ya tujeri musokolo. Katutupi baturi na mwempapuro. Sawa ya dance tukuwe njogodo. Habechupa musicheko chokolo. Katibatu kamo panga ngempekele. Anjo na yesu ya chenje kere. Hali watu nisamo kama njiria. Banga vya koze yeoreka. Seka tuchekecha nyumigwa chekecha. Esa njaka denyo chekecha. Chekecha nyumigwa chekecha. Esa kore denyo chekecha. Chekecha nyumigwa chekecha. Esa njaka denyo chekecha. Chekecha nyumigwa chekecha. Esa zamba denyo mungisa. Now see I'm enjoying it, eh, eh. Enjoying it. Christ I'm enjoying it, yeah, ah. Enjoying it. I come to him rejoicing, yeah, yeah. Rejoicing in the Lord, I'm enjoying, yeah, yeah. Enjoying.
When you move your luna, go to some yet, go to the light. Was it under it? And so they beat it, but it was a mulula. What did you put on that? The stress in a sola muli like that. The devil and some bakali with only who yes, you may rabbit ya. Under the press, I'm now so free like ya. And every day I'm making the progress, see. Everything I do is tick tick. My God always answers my prayers, see. You never leave me on a blue tick, yeah. Katikwe cheke 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 chama sina chabula. Wengi reke chama wati baku saula. Choke randi nika sali neka wangula. Shakara bamba bamba msimu nebo simula. Seka tu cheke cha nyumi wan cheke cha. Yesa njaka denyo cheke cha. Chekecha nyumi wa chekecha. Yeswa kore denyo chekecha. Chekecha nyumi wa chekecha. Yeswa njaka denyo chekecha. Chekecha nyumi wa chekecha. Yeswa zamba denyo.